Baby day music.
Chwinya, 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 chwinya moro in ya, doka, 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 doka moro in ya, chwinya, 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 chwinya moro in ya, doka, 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 doka moro in ya, atire lok maduong mina wachi, atire tau maduong mina kwili, atire lok maduong mina wachi, atire tau maduong mina titi, ah, aleluya, aleluya.
I'm gonna teach you.